mpenzi wangu, siwezi kabla wewe. Mpenzi wangu, karibu kwangu. Mpenzi wangu,
can't take.